I le whaasolonga mai o aunga atofi parents atene i Amerika, talumai le taua lona lua o le lalolangi. Na mōli mawina i le mafana o le vāno nofo o whainga mālo i Amerika, ma le mālo tele i au se talianei. O le whainga pāanga, e wha mausali i le whiangainga o le puipuinga le answers. E pei ona saunoa, nisi o aunga atofi parents atene i tausanga ua mawai.
Mr. President and Mrs. Johnson, welcome to Australia.
And I am honored beyond measure tonight upon my arrival to see the cream and flower of your young manhood who have rendered such gallant and distinguished service in Vietnam.
It's still a long way from Australia to the United States, but modern technology and good old-fashioned friendship are bringing us closer than ever before. Allies must work together as partners. The security which we derive from these arrangements is at the foundation of the growing prosperity we share.
The United States is proud to be Australia's largest foreign investor and largest trading partner. We are also proud of the wars we have fought together and the peace we have fought to sustain together.
Keep in mind that in our fight against ISIL, Australia is the second largest contributor of troops on the ground after the United States.
Peres etene o Amerika i tausanga ua mawai, na muamua ia L.B. Johnson, sa so o maiai Ronald Reagan, sa so o maiai Bill Clinton, ai muli muli nei Barack Obama. Peita ia fōlinga mai ua iai se swinga, ma ua amata i se tūlanga whaale tonu. Ia le vāno nofo atunu ue lua, i le talanoanga muamua le pānemia Malcolm Turnbull, ma le peres etene fawura whainga mālo i Amerika, Donald Trump. Na lipotia le nusi pepa le Washington Post, o le talanoanga le pāle mia ma le peresitene, na whaamoemoe atoa le itula o faya. Peitai na whaamuta whaatoa lua se fulu male lima minute, ina ua tipi le peresitene o Amerika Donald Trump, le talanoanga ma le pāle mia o au se talia Malcolm Turnbull. Na tauma fai le pāle mia e taua nau le peresitene o Amerika e aloa ia le malienga na fai e le malo tele ma le whainga malo talua ina ia Barack Obama. I lalo le malienga le nei, na faa moe moe e talia ai e Amerika nisi o tangata e o i le afe lua se lau lima se fulu o loo sai saia ino fuanga sai saia le malo tele i Nauru, Mamanus Island i Papua New Guinea. O le malienga na fai e le masino se tema o le tausanga na te nei, ai sa so oai mawhai ngā pālota mō le tofi peresetene i anovema. O se faa fesuia inga, na aumaiei tangata suulu faa ina sai sai e Amerika i ana nōfuanga sai sai El Salvador, Guatemala, ma Honduras i Amerika i saute, ai avatuai tangata suulu faa o loo sai sai e nōfuanga sai sai le malo tele i Nauru, Mamanus Island. Peitai ina watula i mai Donald Trump i le tofi peresetene, ua ia fesilingia, pe aisiana faya ile nei malienga.
I have a lot of respect for Australia. I love Australia as a country, but we had a problem where, for whatever reason, President Obama said that they were going to take probably well over 1,000 illegal immigrants who were in prisons, and they were going to bring them and take them into this country. And I just said, why? I just wanted to ask a question. I can ask that question of you, why?
Donald Trump. Na saanoa Tom Switzer o le United States Studies Center ili University of Sydney, i le senituri ua tuanai po ona se lautausanga ua tuanai, na pei o se māsanga le vāno nofo au se tālia ma Amerika, o le tauai Vietnam, e o mai i le taiminei, o lo o iai le militeri a au se tālia, i atunuu i sasae totonu, Iraq, Suria, ai o le taimi muamua le nei, ua iai ma se swinga i le vāno nofo atunuu e lua, talua na tula i mai Donald Trump i le tofi peresetene o Amerika.
We've had prime ministers say all the way with LBJ. John Gorton in the late 60s and early 70s at the height of the Vietnam War said to a possibly bemused Richard Nixon that Australia would go a waltzing Matilda with you. So the alliance is part and parcel of the Australian psyche. And here we have an American president who doesn't think of the alliance in terms of values and loyalty and friendship. He's thinking purely in terms of what's in it for him.
Tom Switzer o le United States Studies Center i le University of Sydney. O le whiangainga mō le puipuinga i le vāo au se tālia New Zealand ma Amerika po le ANZUS na pāsia i le tausanga ia feiva se lau lima se fulmalatasi. I lalo le whainga mālo a Barack Obama, na tali ai ele mālo tele o na ulu fale mai wa atawa Amerika, mō whaita ita inga ile tū i mātū o le atunuu, ma leo leo ai ngā yo inga saina i le vasa le South China Sea. Na sao noa Bob Carr, o se tasina umia le tofi minister le vai fafo i le mālo tele, i se talanoanga ma le ABC, o la fonga na whaia Donald Trump i lunga o le Twitter, wa ilo ai le suinga o iei nei, o na ua tula i mai se peresetene, e le fa alo alo, ma le fa ata waina le vaafe alo ai, o atunu u faipa anga ma America.
Where an American president can tweet his contempt for an Australian prime minister after what the Australian prime minister might have expected to have been treated as a confidential exchange between friends. It has been a rude treatment of an Australian leader, unprecedented in the contact between Australian leadership and American leadership. It was followed up by a highly offensive tweet that was entirely unnecessary.
Bob Carr, o le na avea ma pāle mia se tete po Premier New South Wales, sa so oai ma le tofia i le tofinga o le minista o le mata ngā luenga o le vai fafo i le mālo tele i lano le whainga mālo o le leiba. E wilea, na sa unua le suiso o upu o le fale pae Sean Spicer, o loo sila sila pea le whainga mālo fowa Donald Trump i le malienga ma le mālo tele au se talia nei. Ai o se malienga e matua le o fia fia iai le peresetene o Amerika.
So he has ensured that while he has respect for the Australian people, respect for Prime Minister Trumbull, that we do not pose a threat to the United States of America, that the deal that he was cut by the last administration is something that he is extremely, extremely upset with.
Le suiso o upu o le whale pae pae,